and Susan and Kalen Kale kuwe. Wafuna picture, abana picture. Wafuna mbenga to sell a future. 1.5 tuku puku tana kwetu kuwa. Pasa kumbari kabati kuwa. Wafuna sote. Kwa chanda kama zule kule kwa pele zule.
HipHop.com.